Kamalabyo na Buganda Charles Peter Mayiga akatirizo obukulu obw'okwongera okusiga mu ebyo eby'amagezi ag'obuyiiya ebisobola okutumbula naddala abavubuka mu ggwanga eggwanga lisobole okutuuka ku nkulaakulana eyannamaddala. Kamalabyonna abadde ku mukolo gw'amatikkira ag'omulundi ogw'amakumi abiri ag'ettendekero lya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education ekakeeka Mengo, ng'abayizi abasukka mu 10 batikiddwa mu masomo ag'enjawulo ku madaala, certificate ne diploma, nga abayizi ab'obuwala be babadde basinga abayizi ab'obulenzi obungi. Katikkiro era asabye abavubuka abafunye obukugu obw'enjawulo mu ssettendekero ono obutapapa kwanguwa kutandika kwekozesa, wabula basooke bakole n'abantu abalina obukugu basobole okwongera okugukukira ddala.